واشنطن لانتاف كسومالي في إذاعة الفيو ويواتكال يستان مجدها قاقابني هرارك FM يدى مقالوين في قار عالم كوردن نوحد نغل سعطان بوغن الفيو ويسومالي .com صباح وناكسن لغي استيال دمانتين بميلك السوء الجوكتان وأروه نمي اثنين صدن كبشر نوفمبر سنة كلابد كوني اللغاتان كساعد أفريكا دو بريوا لحدي يباركي أروه نمو واشيطن وطبنكي يباركي هذين نمي إذا عاد ساتي عالمكم وحاقدين سوء جيدين يا سهر عيد لنور يعني بوا فلسطين أحمد إيمان
وانتجو كوغاد نوملك أوضل degmada gabiilay degmada balli gubadle iyo degmada salaxley kuna dhamaan doonto labada bisha 12aad ee sanadkan wajiga labaad degmada hargeysa iyo gobolka saaxil waxay ka bilaabmi doontaa 13 December ilaa 16 December sanadkan ee ku jiro
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riir Raac oo ka hadlaya goobaha ay ka bilaabaneysa wajiga koobaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Itoobiya oo tagtay dalka Djibouti Francisco oo lagu dhaleeciyay qaabkii adkaa ee banaanbaxayaasha ula dhaqmeen askar reer Australia oo lagu eedeeyay inay dad shacab ah ku dileen Afghanistan iyo qodobo kale markii hore soo warkii caalamka waxaa inoo haysta Sahra Ciid Nuur Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa 78 cod oo dheeraad ah uga soo baxeen codadkii dib loo tiriyay ee dadka gobolka Wisconsin ay diibteen doorashadii madaxtinimo ee 3 November ka dhacday dalkan Mareykanka. Dib u tirinta codadka gobolka Wisconsin oo xaddii shalay ta soo idlaatay ayuu Joe Biden 20 kun oo cod kaga horeeya madaxweyne Trump. Guddiga ololaha doorashada u qaabilsan madaxweyne Trump ayaa lacag dhan $3 million ku bixiyay in dib loo tiriyo sanduuqyada ay ku jireen 800 kun oo cod oo yaalay labada magaalo ee kala ah Milwaukee iyo Madison. Magaalooyinkaasi oo markii horeba loo tirinayay inay u janjeeraan xisbiga dimuqraadiga ayaa markii dib loo tiriyay codad dheeraad ah uga soo baxeen Joe Biden. Gobolka Wisconsin ayaa noqonaya gobolkii saddexaad ee Trump iyo mas'uuliyiinta xisbiga jamhuuriga ee ololaha u qaabilsanay ay ku hungoobeen codadkii dib loo tiriyay. Joe Biden oo haatan da'diisu tahay 87 jir ayaa ilaa hadda u muuqda in 20 January loo dhaarin doono xilka madaxweynaha 64aad ee dalka Mareykanka. Dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada gobolka Borno ee dalka Nigeria ayaa axaddii shalayta u baroordiiqayay 34 qof oo beeraley ah oo la sheegay in ay dileen dad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada mintidiinta islaamiyiinta ee dalkaasi ka dagaalama. Xilli ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi Nigeriana baadigoob ugu jiraan dad aad u tiro badan oo ilaa hadda la la'yahay. Ugu yaraan 30 qof oo rag ah oo ka mid a dadka dhintay ayaa la sheegay in qoorta laga gooyey amaba la gowracay. Weerarkan dadka badan lagu xasuuqay ayaa soo bilowday subaxnimadii hore ee sabtidii darrad iyadoo sidoo kale dadka degan tuulada loo yaqaano Sabarmari ee gobolkaasi Borno hoos timaada iyaguna sheegeen in 70 qof isku geeyeen ay ka mid yihiin dadka la dilay. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi dadka badan lagu xasuuqay. Hase haatee ururka Boko Haram ee dhaqdhaqaaqyada ka geysta wadamada ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa hore ugu laayay dad aad u tiro badan dalkaasi Nigeria. Sanadkiina dhaafay ayaa la sheegay inay 30 kun oo qof ay halkaas ku dileen. Mahadsanid Sahra Ciid Nuur oo warkii caalamka nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Wajigii koobaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland ayaa shalay oo axad ahayd ka bilaabmay gobolka Awdal iyo degmooyin kale, waxaana goobaha ay shalay ka bilaabatay diiwaangelintu ay socod doontaa ilaa iyo 2 bisha December ee soo socota. Diiwaangelinta ayaa looga gol leeyahay sidii kaararka codbixinta ay u qaadan lahaayeen dadkii aan hore isku diiwaangelin iyo dhalinyarada qaan gaartay intii ka dambeysay doorashadii madaxtinimada ee bishii November sanadkii 2017 qabsoontay ee Soomaaliland. Guddiga doorashooyinka ayaa gobolada iyo degmooyinka u qorsheeyay inay diiwaangelintani ay ka socoto qayb kasta muddo 4 maalmood ah. Sahra Ciid Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haysa. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Riiraac ayaa faahfaahinaya goobaha ay shalay ka bilaabantay wajiga koobaad ee dib u furista diiwaangelintu iyo sida ay gobollada kale iyo degmooyinku isugu xigxigeen.
Wajiga koobaad gobolka Awdal, degmada Gibiiley, degmada Beligubadle iyo degmada Salaxley kuna dhammaan doonto labada bisha 12-aad ee sanadkan. Wajiga labaad degmada Hargeysa iyo gobolka Saaxil waxay ka bilaabmi doontaa 13-ka December ilaa 16-ka December sanadkan aynu ku jirro. Wajiga saddexaad gobolka Togdheer, degmada Caynabo, degmada Garadag iyo degmada Ceelof Weyn waxaanay ka bilaabmaysaa 7-ka bisha 12-aad waxaanay dhammaanaysaa haddii Ilaahay idmo 30-ka bisha 12-aad ee sanadkan aynu ku jirro. Wajiga afraad wuxuu ka bilaabmi doonaa degmada Ceergaabo, degmada Baran, degmada Dhahar, degmada Laasqoray, degmada Laascaanood, degmada Xudun iyo degmada Taleex waxaanay bilaabmi doontaa 10-ka bisha 1-aad waxaanay dhammaanaysaa 13-ka bisha 1-aad ee sanadka dambe 2021.
Diiwaangelintan cusub ee haatan dib loo furay ayaa lagu diiwaangelinayaa dadkii aan hore u qaadan kaararka codbixinta iyo dhallinyarada haatan soo gaadhay da'da qaangaarka oo dastuurka Soomaaliland dhigayo inay tahay 15 jir. Gudoomiye Cabdirashiid Riiraac ayaa sheegay in dhallinyarada da'doodu 15 jir noqonayso bisha May ee sanadka soo socda ay ka mid yihiin dadka haatan la diiwaangelinayo si ay u codayn karaan doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo xilligaasi lagu wado inay qabsoonto.
Dadkii maanta gaaray 15 jir ama waqtiga doorashadu ku beegantahay bisha 5-aad haddii Alla ka dhigo 15 jir gaaraya ayaa isdiiwaan gelinaya iyo dadkii cusbaa oo keliya. Diiwaangelintu waxa ay ka dhici doontaa degmo doorasho kasta. Dhammaan gobollada diiwaangelineed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, degmo doorasho kasta waxay ka socon doontaa goob kasta oo diiwaangelineed 4 maalmood. Qofkii hore isu diiwaangeliyey ee mar kale isku daya in uu isdiiwaangeliyo wuxuu waayi doonaa xaqa codbixinta, wuxuuna geli doonaa liiska dadka hal mar wax ka badan isdiiwaangeliyey ee laga saari doono liistada codbixinta. Waxaa Komishanka Doorashooyinka Qaranku si weyn uga digayaa dhammaan bulshada Soomaaliland inaanay isku dayin hal mar wax ka badan inay isdiiwaangeliyaan. Marka waxaanu ku dardaarmaynaa inaan qofna 2 jeer isku dayin.
Mustafa Maxamed Daahir oo ka mid a xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa daah furay diiwaangelinta shalay ka bilaabantay gobolka Awdal.
Guud ahaan gobolka Awdal iyo 3 degmo oo ka mid a gobolka Baroodsheex ay ka bilaabantay wareegii koobaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha oo iminka ku sugannahay magaalada Boorma.
Labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka ah ee u cidiyo wadani oo shalayta ku sugnaa magaalada Boorma ayaa iyaguna dadka reer Awdal ee aan haysan kaadhadhka codaynta ugu baaqay inay haatan isdiiwaan geliyaan. Waxaa hadalka ku hormaray gudoomiyaha xisbiga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe.
Maalin weyn oo maalin farxadeed baa weeye. Diiwaangelintii dib loo furiyey ayaa maanta loo dareeriyaa. Waxay nagu waajibeen in diiwaangelinta gacanta siina wixii xanaf keenaya aan ka dayna. Marka waxaa la isdiiwaangeliya ismuujiya insha allahu tacaala.
Gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa isaguna ku baaqay in dadweynuhu fursadaasi ka faa'iidaystaan.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin aynu muddo dheer sugaynay in maanta aynu bilownay dib u furista diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ah fursad qaali ah si wanaagsan laysu diiwaangeliyo.
Guddiga doorashooyinku waxay sheegeen in muddada 4 cisho ah ee ka bilaabantay axaddii shalay kuna eg maalinta Arbacada ee soo socota ee 2-da bisha December la diiwaangelinayo dadka ku dhaqan gobolka Awdal iyo degmooyinka Gabiley, Beligubadle iyo Salaxley. Duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa sheegay in degmada Gabiley iyo tuulooyinka hoos yimaada ilaa meelaha baadiyaha ay ka bilaabantay diiwaangelintu.
Runtii aad baan ugu mahadcelineyna komishanka mi iyo magaalada runtii dhammaan goobihii gobolka Gabiley si rasmiya uga bilaabantay kaar qaadashadii.
degmooyinka kale ay guddiga doorashooyinku sheegeen inay 29-kii bishan diiwaangelintu ka bilaabantay waxaa ka mid ah Balay Gubadley iyo Salaxley, balse shalay ilaa xalay ta noomay suurtagelin inaanu khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta degmooyinkaasi si aanu wax uga ogaano hannaanka diiwaangelintu uga bilaabantay. Dib u furista diiwaangelinta ee haatan ka hor doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayay dad badani u arkaan fursad ay muwaadiniin badani u heleen xuquuqdooda in la doorto ama ay wax dooran karaan. Balse geesta kale waxaa jira dad ka soo horjeeda oo iyagu ku dhaliilsan muddada kooban ee 4 maalmooda ee goob kasta ay ka soconayso diiwaangelintu.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nur oo warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaystay.
Subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dowladda federaalka Ethiopia ayaa shalay ta booqasho rasmi ah ku tagtay dalka Djibouti iyadoo halkaasi la sheegay inay 2 maalmood ku sugnaanayso. Booqashadan ayaa ku soo beegmaysay waqti dowladda federaalka Ethiopia ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay caasimadda iyo dhammaan gobolka Tigray, sidaasina ay ku soo afjartay howlgalkii military. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixinta nooga soo diray Djibouti.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia Marwa Sahle Warke Zawle waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ra'iisul Wasaaraha Djibouti Abdul Qadir Kamil Maxamed iyo madax sare oo ka tirsan dawladda Djibouti. Kadib madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa ku soo dhaweeyay qasriga Jamhuuriyadda ee madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia Sahle Warke Zawle. Madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Ethiopia ayaa yeeshay kulan foolka foola iyadoo la isla soo qaaday si xoojinta iskaashiga labada dal. Waxay kaloo ka wada hadleen dagaalada ka socday gobolka Tigray ee howlgalka militariga dowladda Ethiopia ay sheegtay inay soo afjartay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Ethiopia Marwa Sahle Warke Zawle ayaa sheegtay in booqashadeedan ay ku soo beegmatay maalin kadib markii ay ku guuleysteen inay nidaamkii iyo kala dambeyntii dastuuriga ay ku soo celiyeen gobolka Tigray.
Je suis d'autant plus honoré d'être ici devant vous au lendemain d'une victoire que nous avons pu avoir avec l'opération que vous connaissez de maintien de l'ordre et de l'ordre constitutionnel dans la région du Tigray en Éthiopie.
Waxa sharaf iyo anigu joogo hortiina maalin kadib markii aan ku guuleysanay in aan dib ugu soo celino nidaamkii dastuuriga iyo kala dambeyntii gobolka Tigray ee Ethiopia. Guul ayaanu ka soo hoynay howlgalkii military ee dowladda Ethiopia ay ku gudi jirtay bariyahan dambe. Sidoo kale mudane madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa taageerada lama huraanka ee aad noo muujisay intii aanu ku gudi jirnay howlgalkaasi military iyadoo aan mahadnaq iyo salaan idinka sido ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Waayo mudane madaxweyne wax kale kamaan filayn Djibouti kaliya inay nala garab joogto markasta taageero walaalnimo. Guushaasi waa guul soo hoyatay Ethiopia, waa guul soo hoyatay degmada, waayo waxaynu ognahay saameynta dagaaladaasi ay ku yeelan kari lahaayeen degmada.
Cette victoire, c'est une victoire pour l'Ethiopie, c'est une victoire pour la région. Parce que nous savons combien la région pouvait en être impactée.
Booqashadan rasmiga ee madaxweynaha Ethiopia Marwa Sahle Warke Zawle ay ku timid Djibouti ayaa qayb ka ah kulanada iyo wadatashiyada caadiga ee yeeshaan labada dal. Madaxweynaha Ethiopia waxa ku weerinaya booqashadan wasiirada gaadiidka Ethiopia Degmawit Moges iyo mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Ethiopia. Waxaan la xusay mudan in madaxweynaha Ethiopia Marwa Sahle Warke Zawle ay ahaan jirtay safiirka Ethiopia oo fadhiday Djibouti sanadadii 90-aadkii iyadoo muddo 7 sano waqtigaasi ku sugnay Djibouti. Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sida uu xaqiijiyay wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska waxa uu sheegay in 62 askari oo booliis ay dhaawacmeen ilaa iyo inta la xaqiijiyay xabsiga loo taxaabay 81 qof magaalooyin badan oo ku yaala dalka Faransiiska. Arrintan ayaa ka dambeysay markii dibadbaxyo loogu yeeray mudaaharaadka xorriyadda ay ka dhaceen waddankaasi. Dibadbaxyadan ayaa laga soo horjeeda xeer cusub oo mamnuucaya in laga duubo muuqaalo ama laga qaado sawirro booliiska marka ay dhacayaan xaalado keeni kara in askartu ay geystaan gafaf. Wararkii ugu dambeeyay ee dibadbaxyadan gelgelay Faransiiska waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sheegtay in 23 qof lagu xiray magaalada Paris halka 39 qof oo kalena laga qabqabtay magaalooyin kale. Door fiidiyo oo la soo galiyay baraha ay bulshadu ku kulanto ayaa laga daawaday booliiska iyo dadka dibadbaxayay oo gacanta isu qaaday. Mas-uuliyiinta u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay booliisku isticmaaleen awood xad-dhaaf ah oo aan la aqbali karin. Booliisku waxa ay sheegeen in dad gaaraya 133,000 oo qof ay dibadbaxyada ka qayb qaateen, 64,000 oo ka mid ah inay ka mudaharaadeen magaalada Paris. Dhinaca kale, dadka soo qabanqaabiyay dibadbaxyadan ayaa sheegay inay dadku gaarayeen 500,000 oo qof ilaa 200,000 oo ka mid ahina ay ku mudaharaadayeen caasimadda. Sidoo waxa uu ka faalooday arrimaha Faransiiska, Paris ayuu degan yahay, waxaanu iga waramay sida ay dibadbaxyadu u dhaceen.
Cabdicaafid, waa mahadsan tahay walaal. Labadii maalin aynu soo dhaafnay banaanbaxyo waaweyn baa ka dhacay dalka Faransiiska guud ahaan, gaar ahaan magaalada Paris ee aan ku noolahay. Banaanbaxyada waxay daarnaayeen cabasho laga cabanayay xadgudubyada ay booliiska geysanayaan, taasoo maalin dhaweytoole 4 nin oo booliis ah ay u geysteen jirdil aad u xoog leh wiil muusishiyaan ah oo la yidhaahdo Michel Ziegler oo xafiiskiisa markaasi gelayay. Waxaa duubtay baa la yidhi kamerada CCTV-ga gidaarada ku wada dhejisan, kadibna garaaci ay garaacayeen ayay dadkii aad uga caroodeen. Banaanbaxyo aad waaweyn baa dhacay. Sidaa darteeda hay-adaha u dooda xuquuqulinsaanka iyo shacabka Faransiiska intiisa badanba aad bay uga caroodeen.
Dibadbaxyadan ayaa imanaya iyadoo baarlamaanka Faransiiska aqalka sare uu hor yaalla xeerka 24-aad oo ah hindise sharciyeed lagu mamnuucayo in booliiska laga duubo muuqaallo ama sawirro marka ay howlaha booliiska fulinayaan. Mas-uuliyiinta warbaahinta ayaa sheegtay in xeerkani saameyn weyn ku yeelan doono inay saxaafaddu baahiso geefafka ay booliisku ku kacaan marka ay howlgallada fulinayaan, halka dadka qaamaha ay aaminsan yihiin in xeerkani xanibi doono in booliiska si hufan loola xisaabtamo. Waa kan mar kale Saciid Erro oo bal sharxaya sharcigani waxa uu yahay.
Walaal, sidoo kale ha uu jiraa xeerkan 24-aad ee loo gudbiyey baarlamaanka ee la ansixiyey wiigii hadda aan soo dhaafnay ayaa iminka wuxuu la yaalaa aqalka sare ee senatka oo asna la sugayo inuu ansixiyo. Xeerka wuxuu ka hadlayaa in booliska awood dheeraada la siiyo. Tusaale ahaan, booliska marka ay howlgallada ku jiraan ama ay qabanayaan hooshooda sharcigu ogol yahay inaan video saxaafadda ka qaadi karin, hadduu Ilaahay ku run yahayna aan la sawiri karin. Marka suxuufiga iyo qofka shaqsiga caadiga ee muwaadinkaada boolis howlgal ku jira video kama duubi kartid mana sawiri kartid. Oo taasi waxay leeyihiin hay-adaha xuquuqulinsaanka dalkan u dooda iyo hay-adaha saxaafadda, ururada saxaafadda ee madaxa bannaan ee dalkan, ururada ay ku midoobeen, waxay ku doodayaan inay taa tahay gutacaddi awoodeyd oo booliska waxaan uu sameynayo ee noqonayso wax dee intan ka sii badan tacaddigiisana aan loo dulqaadan doonin.
Waxaa dhaleeceeyey awoodda ay booliisku isticmaaleen iyo ciddii xadgudubyada samaysayba kooxa ay ka mid yihiin ururada saxafiyiinta iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Waxaa jira taariikh soo jireen ah oo lagaga cawda booliiska Faransiiska oo lagu eedeeyay inay sharciga gacantooda ku fuliyaan, gaar ahaan markay la macaamilayaan dadka madow, muslimiinta iyo dadka soo galeetiga ah, iyada oo lagu sheego cunsuriyad. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay, booliiska ayaa si arxan darro ah u baabiiyey teendooyin ay dad muhaajiriin ahi ka dhisteen bartamaha magaalada Paris. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa markii uu daawaday muuqaal nin madow oo ay booliisku garaaceen ku tilmaamay weerar aan la aqbali karin, isaga oo dowladdana ka codsaday inay ka shaqeeyaan oo qorshe lagaga hortago cunsuriyadda.
Mahadsanid wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray.
haatan Australia askar ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee dalka Australia ayaa lagu eedeeyay inay gabood fuliyo ka geysteen wadanka Afghanistan xilli ay halkaasii u joogeen howlgal military sanadihii 2015 ilaa 2016 dokumentiyo cadeynaya dilal dad rayida oo waxba galabsan ayaa la soo bandhigay iyadoo qaar ka mid ah askartaasina shaqada laga joojiyay wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo ayaa magaalada Melbourne ee dalka Australia warbixinta nooga soo diray
Australian Inspector General of the Australian Defence Force Afghanistan Inquiry Report
waa dokumentiyo cadeyn ah gabadfalkii ay sameeyeen askar ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Australia ee joogay dalka Afghanistan Ciise Maxamuud Faarax Dholowa waa aqoonyahan ku takhasusay qawaaniinta caalamiga ah waxana uu isha ku hayay warbixintan ka soo baxday taliska militariga dalka Australia ugu horeyn waxa aan weydiiyey dilalkan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan sida ay u fuliyeen askartan Australiaanka ahi
waxaanu ognahay in waxaanu ay bilaabmeen waqtigii ciidamada Australia ay joogeen la maqlay in ciidamada Australia ay yihiin dad shacab ah dad maxaabiis ah dad muxuu ahaa beeraley ah inay dileen oo ay ku dileen si muxuu ahaa sharciga aan waafaqsanay ula kacna ah
13 kamid ah askartaasi gabadfalka lagu eedeeyay ayaa shaqada laga fadhiisiyay sida uu sheegay taliyaha ciidamada qaranka Australia
waxaa la wareystay 423 iyo 3 markhaanti ah waxay akhriyeen 20,000 oo report waxay arkeen 425,000 oo image oo ku saabsanaa wixii dhacay marka report waxa weeye aad u badan 39 qof baa la dilay si aan loo fulin lagu dil
arintan ayay dhacday inta u dhaxeysay sanadihii 2015 ilaa iyo 2016 sida warbixintan lagu cadeeyay
inta haddii la ogyahay waxa weeye 39 qof baa la dilay laba qofna waxa lagu sameeyay muxuu ahaa si xun baa loola dhaqmay jir dil baa lagu sameeyay dhaawac baa loo geystay mid maskaxeed iyo mid kale inta haddii la ogyahay
dhaqan xumadan ciidamada Australia ay Afghanistan kula kaceen wadamadii ay horey u tageen sida Soomaaliya oo kale 1992 ayay joogeen maxaynu ka fahansanahay
dhaqan xun oo ciidamada Australia ayan horey u lahaan jiray ciidamada Australia waxay tageen Soomaaliya waxay ahaayeen ciidamadii ugu wanaagsanaa oo muxuu ahaa baydhabo markii la geeyay Operation Restore Hope waxay tageen wadankii la oran jiray Cambodia oo ay ka ahaayeen peacekeepers waxay tageen wadanka Lubnaan oo ay peacekeepers ka ahaayeen arintaa laakiin hadda ka dhacday Afghanistan waa wax cusub oo phenomena ah
qaabka dilalku ay u dhaceen ayaa ka mid ah in askariga cusub lagu yiraahdo dil qofkan waa dhiiggii ugu horreeyay ee aad daadiso
dadka dhibaatada geystay waa 19 askari waxay isugu jiraan dad junior ah oo iyagu markaa dagaalka bilaabay waa dadka leeyahay dhiigga ay ugu horreeyaan dadna waxa weeye dad dagaal ka soo qayb galay oo obviously dagaalka haddii wax ku dilay oo haddii kafol markii la dirirayo oo la isugu horyimaado wuxuu baa dhacaya laakiin kuwaan hadda kale oo aad loo bulbulinayo waxa weeye kuwa yaryarka ah dhalinyarada yaryarka ah oo dagaalkii ugu horreeyay
markay leeyihiin dhiiggaaga ugu horreeyay daari dhiirigelin bay ku tahay mustabar
dhiirig labadaba inuu macnaha inuu noqdo nin wax dili kara
maadaama ciise bari uu ku takhasusay cilmiga shuruucda caalamiga ah waxa uu qabaa xitaa dadkan dembiyada ay galeen waxaa lagu maxkamadeyn karaa maxkamadda dembiyada caalamiga ee hay laakiin dalka Australia isaga ayaa u madax banaan in askartooda gaboodfal ka sameeya meelaha shaqooyinka lagu diro in halkan ay ku maxkamadeyn karaan waxaana la filayaa 19 qof ee hadda lagu eedeeyay gaboodfalka ay ka geysteen dalka Afghanistan in maxkamad halkan lagu saari karo Ibrahim Umar Baase wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
markana ciyaarihii Maxamuud Masaxde
akula wanaagsan dhegaystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaki caalamka aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa shalaytay xalay kulamo adag ay kooxu iskaga hor yimaadeen iyadoo garoomadan ay hareeraysay baroodiiq loo dhigay xidigii kooxda kubadda cagta Napoli iyo xulka qaranka Argentina Diego Armando Maradona oo todobaadkii la soo dhaafay bartankiisa ku geeriyooday waddanka Argentina. Kooxdii uu muddada dheer u ciyaaray ee Napoli ayaa garoonkiisii San Paulo habeenkii xalay ahaa goor dambe waxay kula ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma. Waxaana dhammaanba ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Napoli iyo kuwa Romaba ay u istaageen hal daqiiqo oo loo baruurdiiqayay Diego Armando Maradona. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa ku xustay inay garoonka sawiradiisa ku soo dhajisay meel kasta oo ka mid ah, sidoo kalena waxay soo xiratay funaanad la isku soo daray midabyada xulkiisa qaranka iyo kooxdiisa kubadda cagta ee Napoli oo isaga lagu xusiyey. ciyaarta ayaa waxay ku soo gabagabowday 90 daqiiqo 4 gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee Napoli ay ku guuleysatay. ciyaaryahan Lorenzo Insigne oo isagu ka mid ah xidigaha ka soo jeeda magaalada Naples oo aad u jeclaa ciyaaryahan Diego Armando Maradona, haatanna ah kabtanka kooxda sidoo kalena xirta nambarkii Maradona, ayaa gool uu dhaliyey u hibeeyey ciyaaryahan Maradona. sidaasina waxay habeenkii xalay kooxda kubadda cagta ee Napoli ku guuleysatay ciyaartii ay Roma la yeelatay oo ay kaga adkaatay 4 gool 3 dhibcoodna halkaasi ayay ku qaadatay. kulamada kale ee waddanka Talyaaniga la isku horimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Milan ayaa guuleheedii wadata oo waxay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina kaga badisay 2 gool iyo waxba, iyadoo sii dheereysatay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga. wadda kubadda cagta ee Lazio gurigeeda lagu dubtay kooxda Udinese ayaa 3 gool iyo hal kaga badisay, halka Bologna ay Crotone 1 gool iyo waxba ku martay. kooxda kubadda cagta ee Cagliari ay 2-2 barajaha isku celiyeen kooxda Spezia. dhinaca iyo waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Osasuna waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba, ciyaaryahan Lionel Messi oo goolkii dambe ee kooxda u dhaliyey ayaa sidoo kale waxa uu xusay xidigay isku waddanka ahaayeen Diego Armando Maradona, isagoo weliba funaanadii uu watay Barcelona kasoo hoos xirtay funaanada kale oo kooxda Newell's la yiraahdo, oo Messina kasoo jeedo Maradonana u ciyaaray. waxa uuna xirtay maaliyadda nambarka 10aad oo Maradona xiran jiray. goolka markuu dhaliyey ayuu gacanaha cirka u taagay isagoo u ducaynayay Diego Armando Maradona. kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo waayahan ay guulo kala caageenna 4 gool iyo waxba ayay ku guul heshay oo 3 dhibcood ayay halkaasi kasoo qaadatay. dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, habeenkii xalay kulamo aad u adag ayaa kooxuhu isaga hor yimaadeen. kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo goor dambe la ciyaartay kooxda Wolves ayaa guul darro xanuun badan gurigeeda lagu laqsiyey, waxaana lagaga badiyey 2 gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee Wolves ay ku guuleysatay. xusid mudan in haatan macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arteta walaac fara badan kasoo gaarayo dhinaca warbaahinta, iyadoo la hadalhayo in maamulihii wacnaa ee kooxda Arsenal iyo macalinku ay gabagabo ku sii dhow yihiin. laakiin ciyaarta kadib mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inaanu shaqadiisa wax cabsi ah u qabin, oo markaasi waanu ka cabsanayna in shaqada la geliyo. dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe.
maxamuud mascade oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington. haatana waa dhinacii heesaha, codka dabacsan ee fanaanada farxiya axmed cabdaawo farxiyo fiska aynu ku wadanasan
This is VOA News via remote. I'm Marissa Melton. U.S. President-elect Joe Biden gained 87 votes in the state of Wisconsin as a partial recount of ballots cast was completed on Sunday, cementing his 20,000-vote victory over President Donald Trump in the Midwestern political battleground state. The Trump campaign paid $3 million for the recount of the 800,000 votes in the two most heavily Democratic areas of the state, in hopes of upending Biden's claim to the state's 10 electoral college votes. Instead, however, Wisconsin became the latest state where Mr. Trump, a Republican, has failed in recounts to overturn the November 3rd vote or win lawsuits alleging that voter fraud cost him a second four-year term in the White House. Biden is set to be inaugurated as the country's 46th president on January 20th. Last week, he named his first cabinet nominees. He plans to announce the names of key economic officials this week. Aid groups say hospitals in the capital of Ethiopia's Tigray region are facing an influx of trauma patients. This comes a day after federal troops claimed control of the city, and Prime Minister Abiy Ahmed said fighting was over. Abiy, last year's Nobel Peace Prize winner, declared victory on Saturday evening in a three-week military confrontation with leaders of Tigray's ruling party, the Tigray People's Liberation Front, or TPLF. But a communications blackout in Tigray has made it impossible to independently verify whether the region is completely under federal government control. On Sunday, the International Committee of the Red Cross said health workers are struggling with shortages of food and medical supplies, including body bags. You can keep up on this story and all the stories we're covering at our website, voanews.com. This is VOA News. Data from Johns Hopkins University shows U.S. COVID-19 cases have swollen to more than 13 million, with more than 266,000 Americans having died of infections. And the nation's top infectious disease expert says it's not getting any better anytime soon. Dr. Anthony Fauci, speaking to ABC's This Week television show, said help is on the way. He added that the initial supply of vaccines might be available by mid-December. Fauci said health experts are empathetic about the fatigue of Americans being careful about becoming exposed to the virus, but he said wearing face masks and people physically distancing themselves from others do make a difference. Millions of Americans have curtailed their traditional family gatherings for last Thursday's annual Thanksgiving holiday, yet millions of others ignored warnings from healthcare experts against traveling to visit far-flung relatives for fear of spreading the virus. And as we are coming into the Christmas season and other holidays celebrated in December, that threat remains a significant one. Iranian President Hassan Rouhani has vowed to avenge the assassination of the country's top nuclear scientist. He and other Iranian officials are blaming the killing. He and he are blaming the killing on Israel, but some diplomats and analysts say they don't expect Iran to retaliate quickly for the meticulously planned shooting. He's the second senior Iranian military figure to be assassinated this year. Analysts believe Iran will bide its time before responding, fearing they might provoke a fierce military response from outgoing U.S. President Donald Trump. Leaders will also likely consider whether retaliation will complicate their relationship with President-elect Joe Biden and his plan to restart a diplomatic engagement with Tehran. Jordan's King Abdullah on Sunday met with Palestinian President Mahmoud Abbas. Both leaders set high hopes that U.S. President-elect Joe Biden will revive peace talks over a two-state solution to the decades-old Arab-Israeli conflict. In a palace statement after meeting with Abbas, the monarch, who in recent months said Israel's policies and Trump's Middle East peace plan would lead to conflict, said he fully backed Palestinian statehood. White House senior advisor Jared Kushner and his team are heading to Saudi Arabia and Qatar this week for talks in a region simmering with tension after the killing of that Iranian nuclear scientist. A senior administration official said Sunday that Kushner is to meet Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman and the Emir of Qatar in that country in the coming days. Via remote, I'm Marissa Melton. From Washington, you're listening to VOA News.
welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Batte in Washington. Today is Monday, November 30th, and here are some of the stories we are covering. Ethiopia says its military operation in the Tigray region is over.
The fact that they control this country and that the military engagement is over doesn't mean that there will be sporadic, because some of the members of the special force of the TPLF may operate, I think, more like a guerrilla warfare.
An analyst cautions SADC against military intervention in Mozambique. The people of Nigeria's Borno state are burying those killed by Boko Haram insurgents. Uganda's Bobi Wine accuses President Museveni of violence against opposition, but President Museveni says no one is above the law.
The idea that Honorable Chagurani or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated.
And tomorrow is World AIDS Day, and the United Nations calls on governments to put the most vulnerable at the center of their AIDS and COVID-19 responses. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. An Ethiopian analyst says he hopes Prime Minister Abiy Ahmed will be able to forge a smooth relationship with the people of Tigray. The comments came as Prime Minister Ahmed announced Saturday that the military operation was over and that the federal troops had taken control of the region's capital. But the Tigray People's Liberation Front, the TPLF, said on Sunday that it had retaken a town from federal forces. There was no immediate confirmation of the claim. Dr. Masembet Asefa, assistant professor of law at the Addis Ababa University School of Law, says the capture of the regional capital Mekelle may not mean the end of the conflict, because some TPLF special forces have indicated that they will resort to guerrilla warfare.
I think the sense I have is that, you know, of course the control of Mekelle, the fact that the military controlled the city, came as a surprise for many of us, because we thought it would take them some days. Because for anyone who knows the city of Mekelle, it's a very big city with a residence of 500,000 people. So the understanding is that it will take some time, but it seems that they have advanced very well. The fact that they've controlled the city and that the military engagement is over doesn't mean that they're willing to be sporadic, because some of the members of the special force of the TPLF may operate, I think, more like a guerrilla warfare.
That is very concerning.
For me, I wouldn't be much concerned, because if it changes, as you know, liberation fronts are the history of the past in Africa for most of the, I think, political context currently in Africa. So the understanding is that because that they have that experience for about 70 years during the 1970s and 80s, they can do it now. But it's completely, I think, the political context, the diplomatic context, and the context of the country currently in Ethiopia is quite different.
Professor, this military operation, was it really against the TPLF or the Tigrayan people?
Absolutely against TPLF. Because, of course, we have to understand that the party, because of its historical relationship with the people of Tigray, in galvanizing the people's support in toppling the Berg, was evident. But now, the context is very different. And clearly, as the Prime Minister Abiy Ahmed outlined, this was a very targeted military engagement to tackle the inner quarters of TPLF. So the war was exactly to, I think in the long term, the government would be able to, of course, create a kind of smooth relationship with the people of Tigray and the recent established Prosperity Party of Tigray, which aligns with Prime Minister's party. There are very, I think, visionary and good leaders that I have at least personally looked.
So what do you think, with the end of the military operation, what's next for Ethiopia or the Abe government? I mean, he has to bring the country together.
For me, I think this, for many people, they don't seem to understand there is also an ideological line about this war. Because for Ethiopia, the political experiment, as you know, constitutional experiment, you know, any constitutional exercise is a political experiment. So you always assess the conditions, the context, the political economy of the country, and try to reshape the discourse as you go ahead. You know, unity, common understanding, kind of a collective vision of the political society, like if you're significant. Abiy Ahmed is a very beautiful man. He, you know, question some of his tactics, but in terms of projecting each other's political ties in the next decade, for me, we have a very good possibility. That case is going to be, of course, difficult, but I think he has a very correct perspective in terms of projecting each other's political ties in the next decade.
Dr. Masembet Atsefa is the Assistant Professor of Law at the Addis Ababa University School of Law. An analyst says he doesn't think that leaders of the Southern Africa Development Community, SADC, should send their armies to quell the Islamic military insurgency in Mozambique's Cabo Delgado province because the region does not have a capable military intervention infrastructure. Rejoice Mgwanya of Zimbabwe also says he doesn't think the Mozambican government has done enough to resolve the issue politically. At their meeting last Friday in Botswana, SADC tricolor leaders agree on finalizing a comprehensive regional response and support to Mozambique.
First of all, this is a case of a deja vu, James, because the last time that we heard about SADC intervening, it was in the DRC, and it turned out to be Zimbabwe versus Uganda and Rwanda. And eventually it drove our country into intractable debt. So we are going back to the same situation where we are being dragged into an internal crisis that requires a political solution. Most analysts, including myself, James, I am not satisfied that the Mozambican government has taken enough effort to seek a political solution. Point number two, I do not think that the organ on politics and security is a capable military interventionist infrastructure. This is all a pie in the air. You know, these countries need more preparation. And secondly, I think it's better to capacitate the Mozambican government and army in terms of managing the crisis internally.
It seems to me you are saying, Rejoice, that perhaps SADC may not have the standing military force or a mechanism to deal with such a situation. Can they depend on South Africa with its strong military?
You see, the South African situation is a bit different because there are certain democratic principles that reign supreme. There is absolutely no way Cyril Ramaphosa can commit the South African Defense Force to a SADC military excursion without consulting the South African Parliament. It's going to be a big problem because already the SADC countries are struggling under the COVID-related indebtedness. So if SADC is going to commit itself and hope that South Africa is going to... because in the first place, I don't think any South African interests are under challenge, although we are told that these dissidents are causing a security issue in SADC. You know, the trade routes of South Africa are not challenged. You know, the tourism, the Green Belt is not challenged. So I'm not sure whether SADC has done enough analysis to see to what extent South Africa is going to intervene. I think, you know, our presidents need to do more research and analysis.
But you would agree, Rejoice, that the insurgency in Mozambique, if not dealt with, poses a serious threat to the SADC region, eh?
Well, it's true that, you know, generally such insurgencies, especially if they have, you know, the leanings of extreme fundamentalism, might cascade out of proportion. But I still insist, James, that I believe that is a political problem because Zimbabwe and Malawi and possibly Mozambique share borders with Mozambique, with Tanzania, with Mozambique. So it's likely that, you know, the border citizens of Zimbabwe are already battle weary, and their very experience and the Matanga experience of these cross-border incursions, it will cause so much anxiety and destabilization. It's true, it might escalate into a regional issue, but for now, I think it can be able to be managed internally as long as the capacity of negotiation, political analysis and intervention of Mozambique is improved.
The president of Malawi, Lazarus Chakwera, he's to become the next chair of SADC, and he was saying on Friday about the forced intervention brigade of SADC, which is operating within MONUSCO, the United Nations Organization of Stabilization Force. What ECOWAS or SADC could use?
Right. You know, he makes a very good point. He's talking about the command system that is run under the United Nations. And the assumption is that You know, when you are putting together such an intervention force under the United Nations, it's a kind of a global investment. You know, now I don't understand how SADC can be able to persuade MONUSCO to shift its emphasis to the SADC region without any investment on it. So, again, it's on paper, it sounds very reasonable that they can deploy the same units that have experience in intervention in other countries. But I don't know whether the challenges and the problems are the same. The circumstances are different, and the insurgency is different. So if it's going to be done, it must be given articulate planning, and there should be, you know, also social considerations on the impact it's going to have on our citizens across the borders.
Rejoice Mgwenya is a Zimbabwe political analyst who is speaking with us from the capital, Harare. Ugandan President Yoweri Museveni has condemned politicians who, he says, violate government measures to curtail the spread of the COVID-19 pandemic. President Museveni says he will deal with any individuals that intends to destabilize the country. In a nationwide speech on Sunday, Mr. Museveni said no one, including Uganda's top opposition politician, Robert Chakulai, popularly known as Bobby Wine, is untouchable. Mugumi Davis Rakarinji reports from Kampala.
In his address to the nation about the state of security and elections in the country this Sunday evening, President Yoweri Museveni condemned the recent protests in which over 50 people were killed. He said the protests, which he termed as riots, were aimed at making the city unruly. In fact, Mr. Museveni said the protests were not justified.
If the Honorable Chagulanyi was arrested, his supporters should have waited for him to go to court, as he eventually did. The idea that Honorable Chagulanyi or any politician is untouchable because he's a politician, and if police legitimately arrest him, there will be riots, is not acceptable and must never be repeated.
The president said his government cannot look on as rioters take charge of looting and causing havoc in the city, including undressing women in the public.
The overall security posture of Uganda is robust. And that's why many people make a miscalculation. Because they don't know after our system. They just see a few policemen. They think that is the end of the story. A marked force response was immediately activated, and 1,014 suspects were arrested, of whom 843 suspects were charged in the courts of law, including Chagulanyi.
Chagulanyi, arguably the leading opposition leader in the country, was arrested on a campaign trail allegedly for breaking measures aimed at preventing the spread of COVID-19. His arrest provoked protests by his supporters asking for his release. The president did not directly condemn the killings, but promised to investigate the police actions, including death by what he called stray bullets.
Unfortunately, 54 people died in this confusion. 32 of the dead were rioters. Some were hit by stray bullets, others, not the 32. Because the 32 died in confrontation with the police, they were attacking the police, and the police, the security forces, shot them because they were attacking them.
Without mentioning names, he said some opposition politicians conspire to destabilize the country.
Some of the political actors, working with anti-Ugandan elements from outside, have been promoting the impunity and swearing that they will render Uganda and govern them. We have been monitoring them through intelligence. These groups, working with criminal gangs, whom they pay money and give drugs, taking advantage of serious weaknesses in the police. Some areas of Kampala were declared no-go areas for law enforcement.
President Museveni said the government will compensate families whose people were innocently killed in the protests. The president did not give the timeline for the investigation, nor did he mention the compensation plan. For VOA News, I am Mugume Davis Rwakarinji in Kampala, Uganda.
Ugandan opposition presidential candidate Robert Chakulai, popularly known as Bobby Wine, said his movement is a people movement and it is not supported by foreigners. He made a comment Sunday night as he and President Yoweri Museveni made competing speeches to the nation. Bobby Wine, who delivered his speech on Facebook because he says the government would not grant him access to the public media, says his movement is supported by Ugandans from all walks of life.
And I must reassert this, that this is a homegrown cause. Ours is a Ugandan cause. Forget what President Museveni continues saying, that we are funded by foreigners. We are not funded by foreigners. We're not even funded. We're supported by Ugandans living here and abroad. And it's on this note that I want to thank the Ugandans in the diaspora. Thank you for believing in us. Thank you for taking the risk with us. We know fighting a dictatorship is a risk, but thank you for believing in us. We can only promise you our unrelenting commitment to this cause. We are definitely removing a dictator.
Addressing the nation Sunday night, President Museveni said 54 people died in what he called confusion and 32 of them were rioters. But Bobby Wine accused the president of being behind the violence.
I want to condemn in the strongest terms the violence. The violence that was unleashed by the regime. You see, the Museveni regime has always prided its violence and even calls themselves the masters of violence. And indeed, they try as much as possible to send so much fear in the hearts of the Ugandans. When they illegally arrested in Luoka, people protested. But as President Museveni said it recently when he was in Karamoja, Mr. Museveni, once again, you conceded to ordering the military to kill unarmed civilians, just like he conceded to the fact that he's the one that ordered for the murder of Yasin Kaoma and my own murder, only that God saved my life.
That was Ugandan opposition presidential candidate Robert Chakulai, popularly known as Bobby Wine. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 30th. The UN Program on HIV and AIDS says stigma and discrimination against marginalized populations are driving both the AIDS crisis and the COVID-19 pandemic and must be tackled and eliminated in what officials call the dual colliding pandemics. In a report released in advance of World AIDS Day on December 1st, the UN agency calls on governments to put the most vulnerable at the center of their pandemic responses. Lisa Schreier reports from Geneva.
It is nearly 40 years since HIV/AIDS emerged. While progress in the treatment of the disease has been made, AIDS remains a public health menace. Last year, UNAIDS reported 1.7 million people were infected with HIV and 690,000 died. Health officials report the global response to ending AIDS as a public health threat by 2030 was off track even before the COVID-19 pandemic hit. The rapid spread of coronavirus, they say, is creating additional setbacks. Part of UNAIDS' new strategy for tackling AIDS is to direct money to the people most at risk. Yet Minister for Foreign Trade and Development Cooperation in the Netherlands, Sigrid Kaag, says that is not happening. She notes a study commissioned by the Netherlands finds only 2% of AIDS funding worldwide targets those who are most at risk.
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users, and transgender people. How can we end the HIV pandemic, or any pandemic for that matter, if we ignore those most at risk? Stigma and criminalization impede access to medical services, and this is exactly how pandemics continue to spread.
East and Southern Africa is the region most heavily affected by HIV. The region is home to nearly 21 million out of the 38 million people living with HIV worldwide. It notes 12 million are not receiving treatment for their illness. Yet even under these circumstances, countries such as Eswatini and Botswana in sub-Saharan Africa, Cambodia and Thailand in Asia have made remarkable progress in tackling the deadly disease by implementing people-centered policies. UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima says governments must focus on helping the most vulnerable, marginalized people. She says they must target preventive measures, sexual, reproductive, and other health services toward them, and not just implement policies that are politically palatable.
We're going to have to be more focused, focusing on the hot spots, not choosing what we want to address because that's what we are comfortable with, but being evidence-based, targeting closely where the risk is, not where we don't want to see.
Byanyima says governments also must focus on reducing the inequalities that are the drivers of HIV and COVID-19. She says more investment must be made in strengthening health systems and providing treatment and care to all in need. She says respecting the human rights of people most at risk is crucial in beating back the twin pandemics. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
For Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the CAF Champions League preliminary round matches, which got underway this past weekend in Ouagadougou, Burkina Faso. Nigeria club side Enyimba FC beat Rahimu 1-0 in the first leg of their CAF Champions League preliminary round match at the Stade de Four out on Sunday. In Jos, Nigeria's other representative in the competition, Plateau United, lost 1-0 to Tanzanian champions Simba FC. Simba's coach, Sivian Vandenberg, described the match as a tough one.
A tough game. I must say the Nigerians played better than I expected. They have a lot of power and they were trying something tactical. What we adjust in half-time so we could break out a bit more in the second half, and it resulted in a goal.
Elsewhere in East Africa, Uganda's Vipers Soccer Club on Saturday lost 1-0 to visiting Sudan's Al Hilal. Vipers coach Fred Kagoba after the match said his side failed to take their chances.
We got to five clear chances. We didn't score. We played very good second half. I think we shall win anyway.
Rwandan giants APRFC will take a narrow lead against Kenyan champions Goma here into the second leg of their CAF Champions League preliminary round qualifier after their 2-1 win in Kigali. Elsewhere, Firas Chouet scored a second-half hat-trick as Tunisian side CS Sfaxien sealed a 5-0 hammering of Zambian side Milandige. The game between Al Ahly Benghazi of Libya and Ethiopia's Mekele 70 and Dereta FC did not take place as Mekele failed to show up for the game. Staying with CAF Champions League, Mohamed Madji Afshar scored a beauty of a goal with 4 minutes left on the clock as Al Ahly beat Zamalek 2-1 at the Cairo International Stadium on Friday to clinch a record-extending ninth total CAF Champions League title. The Cairo Derby, the first time a final was being decided by teams from the same country, looked to be headed for a draw before Magde scored a beauty to hand the Red Devils the coveted piece of silverware. And for head coach Pitso Mosimane, who joined the team less than 3 months ago, this is his second Champions League title, coincidentally against the same club he beat to clinch his first crown in 2016 when he was at Mamelodi Sundowns. And now, on a rather sad note, it has been confirmed that former Fulham, Portsmouth, West Ham and Birmingham midfielder Papa Buba Diop has died aged 42. The defensive midfielder, nicknamed the Wardrobe, was one of Senegal's memorable 2002 World Cup run, including scoring the goal in the opening match that defeated holders France. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
And that's it for this Monday, December 30th edition of Daybreak Africa. We thank you for for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clarty and Ricky Stryak, as well as post editor Samson O'Malley, along with all of our engineers, I'm James Barton in Washington, hoping that you will have a great week.
Hey, sports fans, brighten your day by tuning in to the sunny side of sports, Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. Join us on Facebook at facebook.com/VOA Sunny and on Twitter at VOA Sunny Sports. Or check out the blog at blogs.voanews.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.